Ngiyamtshela abafana bamathi angiziya ngokukhuluma kulo mthuli ikho ngizoyivala nje ngqi.